Sweet my girl, my girl, you're the only one.
Uwepo wako kwangu kosa la jinani. Msosa mbona kula dele tena bado likinani. Kipona tuna appetite. Ulivo mtam ni kikukosa mchana. Nina wish ni kupati nani. Nakula taratibu bila pupa. Jinsu ulivyo kuwa mtam na tafuna ni mifupa. Sito jali ni waplies gani tagalamia. Na kuchumu sijeliwa na maharamia. Mwenyewe tu staki wa kushare nine. Kiwa kwenye meza njina fast ya shue nine. Nakula kama sito kula tena. Soko watu paka falago. Dona kula pia mafuzi kwa kwa sina shibe. Ladha yako livu adimu kuikosa. Labda mdomo wanizibe.
CUT kukutana nawe kwenye maisha yangu. Na nakuwa mimi chochote kupendo fanyacho sawa. Oh,
niwe huli we die. Ili tule mogo ndazi kama mbunu the ride. Na kuitaji breakfast, lunch paka dinner. Sio baga, sio pizza, I'm sorry, sito taja jino. Na nifanya nitwe mlafi. Wala misi jalo kiwa msafi. Zaido na nifanya machachali. Na kula kona zote, wala sibakishi. What a nice fool, sifa zote ziende kwa mpishi. Ni mtamwa suki mpata leko male. Safishwa hana uchafu koza neza tia kinya. Leni nakulo kukikuta pooms. Nisivimbiwe neza kufa msosi mtami. Mwenyewe sisu wounds. Ukizidisha raw na mazara. Kula moja tu kwa afu siju kaleta hasara. So adikte kasi gara. Ila ham ya kepindu na powono. Utazisoma tu ishara na na na.
CUT kukutana na kwenye maisha yangu. Na na kwa mimi nyacho sawa. Oh, oh, I believe in you.
I believe in, I believe in, I believe in you.
I believe in you. Awake, I'm a lead.
Take you on the see the window. I need you.
You're
my baby, but we need to
go out.
Need baby.
Who cares in the show?
When the sweet my girl, you're the only one. Wewe peke ndo najuaga maumivu yangu.
CUT kukutana nawe kwenye maisha yangu. Na nakuwa mimi chochote kupendo fanyacho sawa. Oh, oh, I believe in you.
I believe in, I believe in, I believe in you.